Ukajata katakata kakawa utamuruka dari uji jata na uji ulinda baginda batu utete munda ujitusata nileza na
ujitusata. Yo, yo. Homie, one, okay. Birunji kalunji muwala murunji tumuita nalulunji. Yesi misabanji birunja yagala bingi basajja yayanyabanji abavu balucholo nabagagga basiringi birunji watuka kubala basajja fenanga twetala okulaba kumuwala etala kitambula kyebitigula abalina mwenziga nezegula nziga mpya zokaza ingira alina mukumajja ya musobola birunji byayagala nagula. Ukalia dakadada na kakawa utambulo kada birunji jada nawe jolida bagenda bado budete buda birunji ensi ya muchukira bamu janyo na gwerera nekubala tachete gira abamulaba abamuita na mulera eyalinga maso tala byachuka yafuka katala eyali omugezi katifale bizibu bimumala wola babimutwala ye malira nnyo mu bitalimu mu kifo kyebirungi yafuna sirimu abamulwanira luli bamukubalimu n'abenganda be bonna basikamu bambi birungi alamuza bulamu pozi n'omwana gwe bamuzalamu birungi kale teyandisuddewo kalamu ukalya dakadada na kakawa utambula okada birungi jadda nawe jolidda bagenda badda obudde tebudda olyejjusa dda tereza life tuzanyisa obudde tolinda bidde ukyali toto okufuna ezadde birungi muvubuka wakavubuka naye atobuukabuuka kuba bakutenda olimuka naye ogwo mukka bakupika bakondeera emikka bukka basajja obasuula akataka bomukwegatta olimuka naye ensi tekungulikika.